Ihubo 102. Umthandazo ocindezelekile lapho ephelelwe yithemba futhi ethululela kuJehova okumkhathazayo. Oh Jehova, yizwa umthandazo wami, kwangathi ukukhalela kwami usizo kungafika kuwe. Ungangifihleli ubuso bakho ngesikhathi sokucindezeleka. Ngilalele. Ngiphendule ngokushesha lapho ngikubiza, ngoba izinsuku zami ziphela njengentuthu, amathambo ami amnyama njengeziko. Inhliziyo yami ishiswe yilanga njengotshani iyabuna, ngoba ngiyakhohlwa ukudla kwami. Ngenxa yokuhlupheka kwami ngiyabubula, amathambo ami anamathele enyameni yami. Ngifana nevuba lasehlane. Nginjengesikhova ezindaweni ezibhuqiwe. Ngiqwashile, nginjengenyoni engayodwa phezu kophahla. Izitha zami zingikolodela usuku lonke. Labo abangidelelayo basebenzisa igama lami njengesiqalekiso. Ukudla kwami wumlotha, isiphuzo sami sixubene nezinyembezi ngenxa yentukuthelo yakho nolaka lwakho. Ngoba ungiphakamisile ukuze nje ungilahle. Izinsuku zami zinjengethunzi elishabalalayo lapho ilanga lishona. Ngiyabuna njengotshani. Kodwa wena Jehova uyohlala kuze kube phakade, nodumo lwakho liyohlala zonke izizukulwane. Nakanjani uyovuka ubonise iZiyoni isihe? Ngoba yisikhathi sokuba ulibonise umusa wakho. Isikhathi esibekiwe sesifikile. Izinceku zakho zithola injabulo ematsheni alo, zithanda ngisho nothuli lwalo. Izizwe ziyolesaba igama likaJehova, nawo wonke amakhosi omhlaba ayoyiqonda inkazimulo yakho. Ngoba uJehova uyolakha kabusha iZiyoni, uyozibonakalisa ekhazimula. Uyowunaka umthandazo wabangenalutho, ngeke ayidelele imithandazo yabo. Lokhu kulotshelwe isizukulwane esizayo, ukuze isizwe esizayo simdumise uJah. Ngoba ubheka phansi esendaweni yakhe ephakeme engcwele, esemazulwini uJehova ubuka emhlabeni, ukuze ezwe ukukhalaza kwesiboshwa, ukuze akhulule abagwetshelwe ukufa. Ukuze igama likaJehova limenyezelwe eZiyoni, nodumo lwakhe eJerusalema, lapho izizwe nemibuso kubuthene ndawonye ukuba kukhonze uJehova. Washeshe wangiphuca amandla ami, wazifinyeza izinsuku zami. Ngathi, oh Nkulunkulu wami, ungangibulali ngoba ngikagugi, wena ophila kuzo zonke izizukulwane. Kudala, wabeka izisekelo zomhlaba, amazulu awumsebenzi wezandla zakho. Kuyoshabalala, kodwa wena uyohlale ukhona. Konke kuyoguga njengengubo nje. Njengengubo uyobeka okunye esikhundleni sakho. Kuyophelelwa isikhathi. Kodwa wena awushintshi, awunasiphetho. Amadodana ezinceku zakho ayohlala evikelekile. Inzalo yawo iyomiswa iqine phambi kwakho.